baby.
Sometimes nahisi kama ni jana tumekutana. Miaka 20 ndani ya ndoa ila bado nanikoshaga. Una machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sijakuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua pundu masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo. Hey, you, boo, boo, boo. Crushing over you, you are my favorite. Mwana waje. Crushing over you, boo, boo, boo. Hey, you, boo, boo, boo. I'm still crushing on you, you are my favorite. Mwana waje.
Oh baby, oh yeah. Still choose you. Mayon kikona roi na gonga dudu. Wako naridhia sinongoni bubu. Yeah.
Wajua zaidi yako mimi sinaga. Wanajiuliza kipi nachokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Mimi nimekupenda mwenyewe. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Kuna masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, 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 you are my favorite. Mwana waje. Crushing over you. Crushing over you.